Charlie.
Banana do mascando.
Bene,
posso,
mamma.
FJ Records.
Ndipo majibu ya kwamba game ni ngumu, dawa zipo kututibu, lakini zote ni sumu.
Mimi ni mtoto mama kama Yesu wa Nazareti, majina yote biashara paparazi.
Askuzi naye mbaya lomoni tu kitambo na chana, tena nanyonga ngumu kama juzi sana. Mwenye sikia kaza cannibus foko kabye barnabas, jina na heshima kasnika all star cannibus. Toto tandale loko maki eskari, ibi dogwanda na sira ni misari. Kibish kamanda bado naikamia safari, na shafunga mkanda nenda kopatia na bali. Ukali kwa vine zangu zina bamba diyo makamu, kwa chinzi na bobasu kia shida pasuki otamu. Tatunu kiwa tuzo na china nka ito diamonds, kupewa kwa mbawza na bling na paso fama. Uzito kawa Mayweather utoe weza, tanlipo ni pogavu ila na tereza. Nafanya vingi ila na poteza, wa skendo majumbo.
Now what's my name?
Zacha, Nacha on the beat.
What's my name?
Call me ZZ, the king on the street.
Now what's my name?
Platinum, Mr. Awesome, the keys to the very king. What? That is a love.
Now what's my name?
Zacha, Nacha on the beat.
What's my name?
Call me ZZ, the king on the street.
Now what's my name?
Platinum, Mr. Awesome, the keys to the very king. What? That is a love.
Bitch, I got the angel and the devil. MJ team is a label. Libby, I shallow, see your combo. Put your mind on the table. Just say I'm good. Babies, you love my voice. Ladies, call me ZZ. Niko na Pratnam za kisses already. Tamaduni tama ngumi za kijanja za kiuni. Utata kama Sean Carter mini chata kwa wauni. Siweze nika complain, si lose me na maintain. Mulize za cha nigga nina stoko mablen. Na maintain kila ia halap na move bit of fear. Kubaki so easy kagize kanjalina julizi. I'm from the hood kitani wanna need to me zizi. Now what's my name? Za cha na chal on
the beat. What's my name? Call me Zizi, the king on the street. Now what's my name? Platinum, Mr. Awesome, the keys to the ready king. What? That is a love. Now what's my name? Zacha, Nacha on the beat.
What's my name?
Call me ZZ, the king on the street.
Now what's my name?
Platinum, Mr. Awesome, the keys to the ready king. What? That is a love.
Kiss your baby.